kugwana kuwana wana na yowe wamulese mukuyomba kundi nedaka kulimba olijimu kirikalabirira ebyo byokwirana kubaka banno n'oyobokajira ayitanabyo ekikumala mukyekiki kundi nawe bimbija muno obabulako kimukumulabirira atuuka leero omulimi mukweko tomulumya mu byonna ajja kumirira kutanya abalala
ekitooke kyokwansabira n'oyo gwalina muwanirire bamwekomba bangi gamala bawanire kasayi kabe tumulumya muwe kubanga yewaya tulaga omukwano gutomuwa kuba musango kundekyabulako kubuubutalamuna
gabana ntoko wabanyiridde takuswaza mu banno ebota mululumya abalala obulungi bifako ekyo mukimanye olina omuleka asiwuuka ekyova olaba omuyita omukadde nsonga bange mwana muto kanakwakumpagala nebisanyusa bingi kuye ntumbuye ikema abayisi anti yogira kimubonerera nesiga gyalina yiyo gye bagamba iri ku mulimi
ekitooke kyokwansabira n'oyo gwalina muwanirire bamwekomba bangi gamala bange kabe tumulumya muwe kubanga yewaya tulaga omukwano gutomuwa kuba musango kundotambulaku kumubulamuna
mukazi wobuyita kifuufu eriyobanja abamwetaaga tebalimutwala mbeerawozete olimu n'olukundo nze olumine wange nnematira asingira abangi b'endale obwebutabayala kubwerolesa abalikirengera zambiri muweka kumulumya tomulabya nnaku ebiri ekitiibwa kyabakyala ekiibwa ekimumye naye kawekamweranze ku mutwe gwoli mu masuuti weeraga gwobyolimba labirira mukazi wagumidde ennaku n'oba bufumbo navuya abanyirira omusaaliza
ekitooke kyokwansabira n'oyo gwolina muwanirire bamwegomba bangi gabana bange kale tomulumya muwe kubanga yewaya tulaga omukwano gutomuwa kuba musango kundekyabulako kumubulamuna
Mulla
chaula
ko kumu jaula
jaula